Yo, Kanye aje.
Nambie.
Napigiwa pana demu yako wata. Mshina kipika.
Asunajua madea mbwana.
Utapika moda.
Nipe tu.
Moda. Hi baby, I've been waiting for you all day. Where you at? I miss you.
I hope ya miss muda. Nizile mabitin, copyright itin. Paka sasa na catch Uber. Na kuja, ondo wa shaka, unajotaka utapata sio moja. Najua vile umenigoja, usha changa maisie na vioja.
Hey baby, nime chill tu kwa sofa nikimedi. Na vitu na medi ni venye nime kudedi. Leo kwanza, I was thinking nikuangushie mzigo ukifika. Nika change mind yota simu ukushika. Ukajua ile food nimepika, inaweza kuwa poa kama unaweza harakisha.
Kwa tarifa yako, leo stack soda. Uko fresh na ushaoga. Stack sugar zako, mwambie Sara. Leo kuwa stack soga. Story, sorry, today's my day. So no complain, mina toa order. Ipaki poda, nena kika, leo itanoga.
Sijui ni kuvalieje, sio rinda, sio shati au ndege. Na nomba ujepeke yako, speni zile vako za kukuja na kirende. Wenzako nahisi na nyege, najuliza sansi kupendo iweje. Come, ikule, imeze, kikubamba sana we ifunge na uibebe.
Pia mimi nimemiss zile kuchi kuchi like this ulifanya juzi. Miss una ujuzi, huwa napata peace tukichuna mbuzi na kuruka mbizi pale kwa jacuzzi. Ulinipa yote tukicheza yope ukilia ba ba kama bayani. I give you like ta ta.
Baby na come, baby na come, baby na come, yeah, baby na come, check it, usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah, baby uta come, uta scale tam tam, check it. Baby na come.
Clock is ticking. Fika hapa ka ushavu hadi mshipi. Niko hapa single and sitting. So tonight we don't call this cheating. I promise you uliona kafiti. Marashi na nukia pipi. I'm serving you thighs and titties. Girl is on fire looking goddamn pretty.
I like when you bring the gangster shit. Mdavida huwa ni shida. You get wet not dry. Love you get high car. Umevuta wida. Easy kawaida. Mix ya R&B blues ikingia giza. Lava achiever, no more diva. I ain't a deceiver, mad I'm receiver.
Where are you now? Fika mapema usipate chakula na baridi mepoa. I do believe unanielewa poa. Nikisikia unabisha nasikia tu kuloa. Lewe ndio wangu mpoa. Please come in, staki kutoa. Unabamba tu hata ukikohoa. Nakaa uko na mimi jua wewe ushatoboa.
You give me no choice, nakuja na come. Nakama, nakama, nakujia utam. Say no more, nakujia zam. I used to be a player so nakujia game.
Baby na come, baby na come, baby na come, yeah, baby na come, check it, usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah, baby uta come, uta scale tam tam, check it.
Hey babe, ambia jirani wajipange na necessary noise. Yo nataka kutoa, nataka toa unnecessary voices.